none of y'all better.
Yeah, clean shit. Clean desert for real. Madini yangu so kutrap wasichana. Na shangaa dini yangu inanastop kuchana. If I stop MC sitabonga na wana. Achwani nelia za kushare kila kona. Mama suma na deserve huyu mtoto. Upesi mama paka haonesha ndoto. Mwanangu rasto pole kwa jari ya moto. Nakija geto kasimie huu msoto. Harakati mbosi mbosi usapote si sapote. Mwana sina hosi ukidoma kusapote ata sapote ya dinari. Nadula maspana safari za night car. Sine ntu wane ndana jango wa kijani. Green desert for hii Benyovani. Yeah, ni mziki na maisha. Maisha hana mziki, ukicheza umebugi. Yeah, Legazo King, Legazo King, many King Zeri, King Zeri, Sita, Omeni Sita, Stana, Baru Rizpo, Mambo Real. Yeah, ni mziki na maisha, maisha ana mziki, ukicheza umebugi. Yeah, ustie regi kwenye rigi na waku, wezi kuwa mbwea hato toke isti zlu, na sio kula tu, mpaka kujumiza, kama Richi Wani, masela sina kitu. This BMC wakilisha kati. The face shitty ito siachi kubeti. Natema riri poka kuda na elewa. Filipi mskuma na madawa ya kuhewa. Ni mule mule Aldo Villa nazingua. Bila utafiti huyu mbunge yuko saa. Green desert for here. Ni mziki na maisha, maisha na mziki, ukicheza umebugi. Yeah, ustie lege kwenye rigi na waku. Yeah, Green desert for here. G90 beats yo, G91 on the mic yo. Ha, mixtape time here, game for money time here, yo. Yeah,
wakilisha.